Zaburi etukakasa nti nga bwe kiri ekirundi nnyo abooluganda okutuula era okubeera awamu mu kubeerawo kwa Mukama. Kirungi nnyo kubanga kireeta amafuta okukulukuta. Amafuta mugamanyi ge maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Mukitegedde ne gakulukuta okuviira ddala mu buweereza Alooni bwe yali akiikirira ne gatuukira ddala wansi ne gatufuula abatukuzibwa. Mujjukira bwe tubadde tusoma wano mu kutukuzibwa oba okutongozebwa kwa bakabona nti baali bassibwako amafuta ago okubatukuza n'obbatongoza eri Mukama. Mukama yebazibwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, twonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Katonda waffe omulungi mu linnya era Yesu Kristo, twongera okujaguliza mu kubeerawo kwo nti kaakano tuliisa ekigambo kyayi Mukama, ekyo ekiramu era ekikoze nnyo, ekisaala n'okusinga ekiso kyonna eky'obwogi obubiri, ayi Mukama, era nga kyawula, ayi Mukama, usomyo n'ennyingo, ayi Katonda waffe. Tusaba amakya ga leero kijje gye tuli okutuzza obuggya, okututebenkeza mu kwagalako, tunywereza ddala emirandira gyaffe ginywerere ddala mu Yesu Kristo, oyo akiikirirwa ekigambo kyo kyonna, ayi Katonda waffe, kiwandiike. Ndowooza zaffe zitereezebwa, ayi Mukama, tubeere focused okukiwuliriza era n'okitwala okigoberera. Tugaana sitaani, enkweze n'emitegejo gezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okuddizibwa obuggya bw'endagaano, nga tusinziira mu kuva essuula eya 34. Okuddizibwa obuggya bw'endagaano nga tusinziira mu kuva essuula eya 34. Nga tetunnaba kuwummulako okuva mu byawandiikibwa byaffe bino bye tugenderamu nyiriri ku nyiriri, ssuula ku ssuula, kitabo ku kitabo omukyawandiikibwa gye tuli mu kuva bwe twagendako mu Pasika. Twaleka Isirayiri emaze okukangavulwa Mukama olw'okuba nti baali boonoonye gy'ali, era nga Musa abeegayirira era nga yeegayirira Mukama abaddiremu abeere nabo. Wano we tutuuse mu ssuula eya 34 mu kuddizibwa obuggya kw'endagaano eno, y'endagaano gye baali bakkiriza okukwata obulungi mu ssuula eya 24 we beeyama okugondera byonna Musa bye yali abategeezezza okuva eri Mukama nti tewali na kimu kye bataakole. Tulaba nti kaakano Mukama ayita Musa gy'ali olw'okuba Musa afubye okwegayirira Mukama aleme kusaanyaawo Isirayiri yonna. Wadde twalaba bwe twasemba okusomesebwa mu ssuula eya 32 nti 13 tebaalutonda. Naye mu kweyongerayo, kubanga Mukama wa kisa nnyo, tugambwa nti subira nti mutuuseeyo mu kuva essuula ya 34 tusome nga bwe twetegereza nti awo Mukama n'agamba Musa nti teekateeka ebipande bibiri eby'amayinja nga biri ebyasooka, nange n'abiwandikako ebigambo ebyali ku bipande ebyasooka bye wamenya. Weetegeke mu makya, ojje mu makya ago olinnye waggulu ku lusozi Sinaayi, olyoke oneeyanjulire eyo ku ntikko y'olusozi. Tewasaana kubaawo muntu ajja naawe, era ku lusozi lwonna wonna tewasaana kulabikawo muntu n'omu, era n'amagana n'ebisibo by'endiga tebisaana kuliira mu maaso ga lusozi. Bw'atyo Musa n'atema mu mayinja ebipande bibiri nga bifaanana nga biri ebyasooka, n'akeera mu makya n'alinnya ku lusozi Sinaayi nga Mukama bwe yamulagira, ng'asitudde ebipande eby'amayinja byombi mu mikono gye. Awo Mukama n'akkira mu kire n'ayimirira awo ne Musa n'alangirira erinnya lye Mukama, Mukama naita maso ga Musa na gama nti nze Mukama, Mukama Katonda alina ekisa n'okusaasira okungi, atasunguwala mangu, ajudde obwesigwa n'okwagala okutagwawo. Akuuma okwagala eri enkumi n'enkumi, asonyiwa ebisobyo byabwe, n'obujeemu bwabwe, n'ebibi byabwe. Talema kubonereza oyo asingiddwa omusango, abonereza abaana n'abazzukulu olw'ebisobyo by'abakadde baabwe n'ebyabajjajjaabwe okutuukira ddala ku mulembe ogwokusatu n'ogwokuna. Mukama yebazibwe. Mukama ayita Musa addemu yeeyawule gy'ali okuba entabagana ne Mukama enneekusifu yeeyo ey'omuganyulo ogw'amaanyi. Ti Mukama ayita Musa yeeyawule gy'ali kubanga entabagana enneekusifu ne Mukama y'entabagana ey'omuwendo era ey'amakulu amangi. Amugamba nti keera ku makya okole bw'oti ne bw'oti. Tulaba nti ebipande ebyasooka Mukama yali abiwawudde mu lwazi n'abiwandikako n'abiwa Musa. Naye Musa bwe yatuuka emmanga n'asanga nga basinza bakatonda abalala n'abyasa mu busungu obungi. Naye Mukama tulaba nti abaddiramu. Nga we tulaba wano w'agamba nga yeeyanjula eri Musa erinnya lye nti nze Mukama Katonda alina ekisa n'okusaasira okungi. Weewaawo, weewaawo, tujjukira nti entabagana gye yali assaawo mu kumusinza mu weema entukuvu kye yasooka okubalagira okukola ye yali essanduuko eyaliko ekifo eky'ekisa nga mwe tusinziirira okuba nti mwe tusisinkanira Mukama. Tetusisinkana Mukama olw'obulungi bwaffe, tetusisinkana Mukama olw'amagezi gaffe, tetusisinkana Mukama olw'obutuukirivu bwaffe, naye tusisinkana Mukama olw'ekisa kye kyokka. Mukama yebazibwe. Noolwekyo ne bw'oba ng'owulira tosaana eri Mukama, manya nti kyokka ekikusobozesa okusisinkana Mukama okutabagana naye kyekisa kye era kyekiba kikusookeza ddala kamwa ko okwatula gy'ali. Nsaasira, ayi Mukama, nsaasira. Haleluya! Olyoka omusinze, omugulumize, oba weenenye, oba okole ebirala byonna. Mukama yebazibwe. Kubanga watakusaasira gwe n'olowooza nti omalirira mu maaso ge, Mukama akuddiremu. Naye tulaba nti kaakano addiramu Isirayiri yeeyanjula eri Musa bujja. Kyekimu kye yali abagambye oba byebigambo byebimu bye yali abagambye bwe yali abawa amateeka mu ssuula eyabiri mujjukira. Bwe yagamba Musa mu lunyiriri olw'okuna nti teweekoleranga kintu kyonna ekyole ekifaanana n'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu oba wansi ku nsi oba ekiri mu mazzi agali wansi w'ensi, tobivunnamiranga so tobisinzanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja, mbonereza abaana olw'ebibi bya bakitaabwe n'ebya bajjajjaabwe okutuusa ku mulembe ogw'okusatu n'ogw'okuna ogwabo abankyawa, naye abo enkumi n'enkumi abanjagala era abakwata amateeka gange mbalaga okwagala kwange okutaggwaawo. Mukiraba nti byebigambo byebimu kyenkana byaddamu, ekitegeeza nti bya makulu nnyo eri okutegeera entabagana zaffe ne Katonda. Ekisa kye n'entiisa y'Obwakatonda etugwanidde okutabagana naye mu buwulize. Ekisa kye n'entiisa y'Obwakatonda etugwanidde okutabagana naye, to relate with him in obedience, mu buwulize. Tuli wamu? Tuli wamu? Kama yebaziwe. Tubuulirwa mu lunyoro omunaana mu ssuula ya 34 mukuva. Kyamangu ago Musa n'avunama wansi n'asinza n'agamba nti obanga kaakano nkusanyusizza ayi Mukama, jangu Mukama ogende naffe. Newankubadde ng'abantu bano balina ensingo enkakanyavu, naye tusonyiwe ebyonoono byaffe n'ebibi byaffe, otukkirize tubeere bantu bo ab'obusika bwo. Nyorekumi nti awo Mukama n'addamu nti, laba, nkola naawe endagaano. Nzija kukolera mu bantu bo ebyamagero ebitakolwangako mu nsi yonna wadde mu ggwanga lyonna. Abantu bonna b'oli nabo banaalaba ebyekitalo Mukama by'anaakolera mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Nga Musa amaze okutegeera obukulu bw'amakulu g'okweyanjula kwa Katonda gy'ali, nga we nkyogedde nti kyali na kusinziira mu kisa kye kyeyanjula gye bali, mwe baalina okuba n'obuulize gy'ali nga batabagana naye, Musa amusinza amugulumiza n'amwegayira nti, oba nkusanyusiza mu kujja kwange gy'oli. Kubanga nga Musa yeetwala ng'omwegayirizi wa Isirayiri eyaweebwa enkizo okutabagana ne Katonda kuviira ddala ku lubeerebere Mukama we yamuyita. Mujjukira nga tutandika ekitabo kino, n'amugamba, gwe gwe nnonze ogenda. Musa nga teyeekakasa, Musa ng'alaba n'okugwana tagwana genda, wadde n'okusaana nga tasaana genda. Byombi okugwana n'okusaana byawufu, mubitegeere. Naye Mukama n'amugamba, gwe oba ogenda. Eno gye tutuuse bayise mu bintu bingi nnyo, balabye ebyamagero biyitirivu nnyo, balabye amaanyi ga Mukama mangi, naye ne bafuna mu setback okuddirira we baayonoona eri Katonda. Mukama n'agamba Musa nti, bano abantu sigenda genda nabo, ngenda baweereza malayika agende nabo, kubanga ba mitima na nsingo nkakanyavu. Nti ba mitima na nsingo nkakanyavu, n'olwekyo we naagenda nabo nnyinza okubatta, okubasaanyaawo. Naye Musa agamba nti, Mukama nga w'oli ow'ekisa ennyo, tuddiremu ogende naffe, kubanga wadde tuli bakakanyavu ate era ekisa kyo kye kijjo tuzzanga. Mukitegeera nti wadde tuli bakakanyavu ab'emitima wadde ensingo, ate era ekisa kyo ekingi kye kijjo tusaasira. Malayika gw'onotutuma naffe anaatuddiramu nga gw'otuddiramu. Mukitegeera, gw'ojjo tusaasira kubanga otukakasizza nti ojja kukwata ebyekisa byonna eby'obulungi eri enkumi n'enkumi ez'abo abagondera amateeka ago. N'olwekyo nga Musa yeetwalira ekisuubizo kino ku lw'abajjajjaffe, nga we yali ayigalira Mukama, Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ba Isirayiri, tubeere otuddiremu. Era bw'amugamba nti, jangu Mukama ogende naffe. Weewaawo, naffe we kitugwanidde okukitwala nti wadde nga tuddiridde oba tugudde oba twonoonye eri Mukama, tukoze eby'obuswavu ng'ebyo ebyaddusa Adamu ne Kaawa okuva mu maaso ga Katonda ne beekweka ng'abaali balooza nti gye beekwese mu mpuku tasobola bbalabayo, tulina okudda gy'ali tumugambe tusaasire obeere naffe. Kubanga otabeera naffe tusaanyizibwawo tuzikirizibwa. Kama yeebazibwe. Ate era kyetegereze, bw'osoma mu Baruumi essuula esooka nti abo abaayonoonanga, oyinza okiwanika n'okyetegereze okuva ku nnyiringa olw'ekkumi n'omukaaga okutuusa essuula esooka ey'Abaruumi gyeggweerayo, abo abaayonoonanga Mukama beeyerekerera n'atabaddiramu, ebibi byabwe bibazikiririza ddala. Si we guli. N'olwekyo kisingako Mukama n'ankubamu embooko oba kumi oba kikumi naye n'atandika. Mukitegeera, Musa kyava agamba nti, waakiri genda naffe, otusonyiwe ebyonoono byaffe, otukkirize tubeere bantu bo ab'obusika bwo. Kubanga ebisuubizo bya Mukama abituukiriza nga waaba abisuubizza. Weewaawo, n'olwekyo kiva gye tuli kwegayira bisuubizo bye ne tumugamba nti, nze mwana wo eyazaalwa olw'omusaayi gwa Yesu Kristo okuba obusika bw'obulamu obutagwawo nziriramu. Naza n'omusaayi gwo nga bwe twayime nga tutandika kusinza n'okutendereza. Ontukuze. Weewaawo. Ekyo kye kibeeza Yesu Kristo okubanga twegayirira mu maaso ga Katonda buli kaseera. Kyekyo kyennyini kye tulaba wano mu nnyiriri zino ze twakalaba mu kitundu kino kye twakasoma mu ssuula eno. Kubanga mu buwanguzi bwe yamala okutuukako nga bwe tumaze okujaguza amazuukira, yadda ku nnamulondo y'obwakabaka ku mukono ogwa ddyo n'aba nga atwegayirira. Mukama yebazibwe. Singa bwe yamala okutufiirira n'azuukira ku lwaffe, twateekateeka bulungi buli kimu emirembe n'ennaku, yandibaddeyo ng'atwegayirira? Yandibaddeyo ng'atwegayirira? N'olwekyo tukitwale ng'ekikulu okuddanga eri Mukama olw'ekisa kye ekingi gye tuli, olw'obusaasizi bwe n'olw'amazima ge. Mukama yebazibwe. Bw'atyo Mukama n'agamba nti, nkola endagaano ey'okuba nti ngenda kuba nammwe era mbakoleremu ebyamagero ebitawulirwangako n'okulabwa ebitalabwangako. Lunyiriri lw'ekkumi n'olumu, Mukama n'agamba nti, gondera bye nkulagira leero, nange gye mulaga nzija kugobayo Abamoli n'Abakanani n'Abakiiti n'Abaperezi n'Abakiivi n'Abayebusi. Kirungi weekuume oleme kukola ndagaano n'abatuuze ab'omu nsi gy'olagamu, kubanga bayinza okubafuukira omutego. Olimenyaamenya ebyoto byabwe, obetente empagi zaabwe, n'otemaatema ebifaananyi byabwe ebibajje bye basinza. Tosinzanga Katonda mulala yenna, kubanga nze Mukama ayitibwa ow'obuggya, ndi Katonda wa buggya. Temukolanga ndagaano ey'okukolagana n'abatuuze b'omu nsi omwo, kubanga bwe baliwo abagoberera bakatonda baabwe nga bawaayo ssaddaaka, gamba omu ku bo n'abayita mulira ku biweebwayo byabwe ebyo. Era bwe muli wasiza batabani bammwe abamu ku bawala baabwe, abawala abo ne bagoberera bakatonda baabwe, balireetera batabani bammwe nabo okukola bwe batyo. Temwekoleranga bakatonda mu byuma ebisaanuuse. Mu lunyiriri lw'ekkumi n'olumu tulaba nti kati Mukama addamu Musa by'amwegayirira ku mulundi guno. Agambye, ngenda kuba nammwe mbakolera ebyamagero, kubanga okubeerawo kwa Mukama kubeezaawo ebyamagero. Nkiddemu, ky'okubeerawo kwa Mukama kubeezaawo ebyamagero. Kyokka obunafu obumu bwe tusinga okuba nabwo kulowooza nti ebyamagero birina kuba by'amaanyi nnyo nga emmotoka okuweebwa. N'oweerabira nti ebigere ebikutuusiza mu kibuga n'otuuka nakyo kya magero. Mukiraba? N'olwekyo tukitwale nti ebyamagero bya Mukama ebibeezebwawo okubeerawo kwe bwe bulungi bwa Mukama gye tuli obukakasa okubeerawo kwe muffe. Mukama yebazibwe. Kati bw'amugamba nti, mugondere ebyo bye mbalagira, nange gye mulaga nzija kugobayo Abamoli n'Abakanani n'Abakiiti n'Abaperezi n'Abakiivi n'Abayebusi, amugamba nti, bwe munassaayo omwoyo gye ndi n'eri okwagala kwange, nange nassaayo omwoyo gye muli n'eri okwagala kwammwe. Nti bwe munassaayo omwoyo gye ndi n'eri okwagala kwange, nange nassaayo omwoyo gye muli n'eri okwagala kwammwe. Tujja kulaba mu maaso ko ng'abakakasa nti tewajja kuba na balowooza kubalumba bwe munaagendanga okunsinzanga mu bijaguzo bye yali ababuulidde kati byaddamu okubajjukiza. Kyokka n'abakalaatirira nti temugeza ne mukola endagaano n'abatuuze b'omu nsi gye mugenda, kubanga bayinza okubafuukira omutego, esineya. Ebyo Pawulo byakalaatira bawandiikira mu bbaluwa ey'okubiri ey'Abakolinso. Tugendeyoko mu ssuula ey'omukaaga. okuva ku nyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana. Bbaluwa ya Pawulo ey'okubiri eri Abakolinso okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana zigamba nti temwegattanga wamu n'abatali bakkiriza, kubanga nkolagana ki eriwo wakati w'obutuukirivu n'obujeemu? Oba kutabagana ki okuliwo wakati w'ekitangaala n'ekizikiza? Kristo atabagana atya ne Beriyali? Oba mugabo ki omukkiriza gw'alina n'atali mukkiriza? Yeekaalu ya Katonda ne bakatonda abala bibeera bitya obumu? Kubanga ffenna tuli yeekaalu ya Katonda omulamu. Nga Katonda bwe yagamba nti n'abeeranga mu bo era n'atambuliranga mu bo, n'abeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu bange. Mukama yebazwe. Muwulidde waabigambye Musa? Pawulo kyava agamba mu lunyiriri olw'ekkumi na musanvu n'ekkumi na munaana nti n'olwekyo muve wakati mu bo mubeeyawuleko, bw'ayogera Mukama, temukwata ku bitali birongoofu, nange naabaaniriza. N'abeeranga kitammwe nammwe ne mubeeranga batabani bange era bawala bange, bw'ayogera Mukama Ayinza Byonna. Ekifaananyi Pawulo ky'amenye kiwa obulambukufu bw'ebyo Mukama Katonda by'abuulira Musa. Yali abibuulira Musa ng'abitegeeza Isirayiri naffe. Mukama yebazibwe. Yali tabitegeeza Musa na baana be, naye yali abiwulira Musa ng'abitegeeza Isirayiri naffe. Pawulo n'abirambukuza nti nga w'olaba ekizikiza bwe kitasobola kutabagana na kitangaala, nti nga w'olaba obutali butuukirivu obutasobola kutabagana na butuukirivu, oba Kristo okutabagana ne Beriyali, bwe kityo omukkiriza bw'atalina kutabagana na taliki mukkiriza. Abawala abalungi, lwaki mulowooza nti oyo omusajja atemagana omugagga gw'olina okufumbirwa nga si mulokole oba si mukkiriza? Oba omulenzi omulungi, olowooza otya nti oyo omuwala gw'olina okuwasa lwakuba oba ava mu famire ngagga oba bagezi oba mulungi mu ndabika? Kitubuulirwa lwatu? Tekigwanidde era tekisaanidde, kubanga bw'okikola gujja kuba omutego gy'oli. Bameka ku ffe ndaba abantu bakulu okuggyako Bebioni ayinza okutunuulira omutego n'agulinnyamu? Oyinza okuwanika ku mukono gwo kati nga we kitaliwo, tewali n'omu ayinza kulaba mutego n'agulinnyamu. Lwaki wetubuulirirwa ate tetussaayo mwoyo eri ebitubuulirirwa ne tuteguka emitego? Ate Bayibuli etubuulira mirundi mingi emitego gye tugwanidde okuteguka, era n'olwekyo tuyige okugiteguka, nti ogwo omutego togulinnyamu. Akasiriikiriro kako kifumiitirizaako. Olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana n'okweyongerayo nti embaga ey'emigaati egitali mizimbulukuse ogikwatanga, munaamalanga ennaku musanvu nga muli emigaati egitali mizimbulukuse mu kiseera ekyategekebwa mu mwezi gwa Abibu, nga bwe nabalagira, kubanga mu mwezi ogwa Abibu mwe mwaviira mu Misiri. Ebigulanda byonna byange n'ennume zonna mu magano go embereberye, oba ente oba endiga, endogoyi embereberye onoozinunulanga, n'endiga naye nga toginunudde ogimenyanga ensingo n'ogitta. Abaana bo abagulanda bonna obanunulanga, era twabanga jja gye ndi engalo nsa. Kansoke mbeeko kye neetegereza wano, kubanga mu kaseera kano yali abajjukanya ebyo bye twali tusomyeko eby'embaga zino zonna. Tulaba nti kati Musa ajjayo bujja highlights. Mukitegeera emitwe gy'emikulu. kwebyo byonna kubanga byonna byali ababuulidde olwasooka osanga akacyankalano ke baalina bwe basinza ennyana kamwerabiza oba bo kennyini ne kabeerabiza Mukama bye yali abalagidde osanga kwe kubimuddiramu ng'abimukalaatirira n'obuwandiike bisomwenga bisobole okujjukirwanga era bigobererwenga wano njagala kujjayo ekikulu ky'okununulanga n'okuwonganga ebyo ebisooka the first bones eri Mukama kubanga tujjukira bwe bali bava mu Misiri okumenyera ddala Misiri n'amaanyi ge gonna Katonda yatta buli kyali kisooka mu Misiri weewaawo okubagamba nti kaakano mukimanye nti buli kisooka kyange abamu ku ffe tuli bazadde abamu mujja kuba bazadde naye byonna byonna ebituweebwa Mukama ng'ebisooka ebiggulanda si muzadde lyokka eriva mu ntumbe zaffe naye ebisolo n'ebibala tukitwale ng'ekikulu Mukama kyabigwanyisa okuba ebibye nkiddamu tukitwale let's take it as important why they deserve to belong to God tukitegedde bulungi ekyo kubanga ekyo kituleetera okusesira ku ye so si ku byaffe oba obwaffe oba obugagga bwaffe Mukama yeebazibwe ne kituleetera okumusinzanga naye neyeyongera okubeera mu masekati gaffe nga Mukama Katonda waffe He's a jealous God tatugambe wano waguluko wano nti bampita Katonda ow'obuggya era ndi Katonda waki wa buggya n'olwekyo oba ozadde omwana omuggulanda oba oba ofunye ekyo ekiggulanda oba first fruits zo ziwonge eri Mukama si nti zisaddaake naye ziwonge eri Mukama Mukama akubikwiranga bwe kiba kyetaagisa mukitegeera bulungi obimukwasira obimuweere ddala amazima ameekusifu kubikwira okuliwo kwe kubanga ebiggulanda ebisookerwako byonna birina codes zebibikkula mu nsi y'omwoyo ekyo kanti bayigirize birina codes mumanyi codes za safe zibeera mu byo mukitegedde kati sijja kuddamu ebyo kubanga kijja tujja kumulamwa naye mbadde njagala kubajjirayo amakulu gaakyo mukitegere mukitwale nga ekikulu Mukama kyazaddiŋŋana Mukama ekintu kyaddiŋŋanya kiba ky'amakulu nnyo mukitegeera n'abagamba nti olunyiriri olw'abiri mu lumu onookolanga okumala ennaku mukaaga naye ku lunaku olw'omusanvu n'owumula ne mu biseera ebyokukabala n'ebyokukungula owummulanga oba onoowummulanga onookwatanga embaga eya wiiki n'embaga ey'amakungula g'ebibala ebibereberye eby'eŋŋaano n'embaga ey'okuyingiza amakungula ku nkomerero y'omwaka abasajja bonna mu mmwe banaalabikanga awali Mukama Katonda Katonda wa Isirayiri emirundi esatu mu buli mwaka amawanga ŋŋenda kugagobawo wonna we muli era ndigaziya ensalo zammwe so tewalibaawo ayagala kutwala nsi yammwe nga mwambuse okulabika awali Mukama Katonda wammwe emirundi egyo esatu mu mwaka mukiraba kye nayogeddeko wagguluko nti ng'abawa embaga zino zonna bwe twali tuzisoma mu bulambukufu zaali musanvu abajjirayo kati highlights nga bwe nkyogedde esatu zino n'abagamba mu zino emyaka mu mwaka emirundi esatu abasajja bwe balina okugenda bwe twalabako wano Musa we yali nga abuulirwa ebiragiro by'okuteekateeka weema mwe balina okutwala ekiweebwayo buli mutwe mu kubalwa mujjukira abaliwo mu kiseera ekyo temulina kweraliikirira nti abakyala baffe n'abaana baffe betulese eka banaakuumwa batya, kubanga nja kuziyiza abantu bonna wadde okulooza okubalumba tebakiroozeeko. Mukiraba? N'olwekyo tuba abo abalina okwewaayo okusinzanga Mukama buli ssabbiiti oba ku lwakusatu oba fellowships ezitubuulirwa okukuŋŋaanirangamu, tetulina kweraliikirira mmere esiriirakka. Ekyo kyo nkitaddewo obuteesi, naye tetulina kweraliikira bye tulese oba bye tutalese eka. Mukama yebazu, kubanga kituwa okubanga essira tulissa ku Mukama. Kubanga nga we njogedde, bwe tussa omwoyo gy'ali n'okwagala kwe, naye assa omwoyo gye tuli n'eri okwagala kwaffe. Embaga azibabuulira ez'okuyitako, eza weema zonna, eza Pentekooti zino, n'ebyali bikwasaganya nazo betutajja kugenda mu bulambu kufuula obudde, naye nga tulaba nti byonna Mukama yali ayagala babyejjukanyenga kwe kubiddamu, kubanga ku luno mujjukira nti akola ki? Addamu kukola nabo ndagaano. Mujjukire nti omulamwa gwaffe gw'okuddizibwa obuggya bw'endagaano. Omulundi ogwasooka Musa we yayambuka, bye bino byonna bye yali amugamba. Katulinga abalaba Samaria yaabyo ng'abizza obuggya. Olunyiriri lwa 25, temuwangayo kintu kyonna gye ndi ekirimu ekizimbulukusa nga mundeetedde ssaddaaka erimu omusaayi, era ennyama ya ssaddaaka ey'embaga ey'okuyitako tesigalangawo okutuusa nkeera. Tetuleeteranga ssaddaaka eri Mukama ezirimu ekibi, kye kizimbulukusa, obukaawu, obutasonyiwa, obunanfuusi. Bwe tuba nga tujja eri Mukama okumusinza mwoyo ne mazima, ebyo bye tusaanidde okusooka okuleka ebweru wa yeekaalu. Mukama yeebazibwe. Ebibala ebisinga tuli mu nnyo lwa 26, ebibala ebisinga obulungi mu ebyo ebisoose okuva mu ttaka lyo obitwalanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo. Ekyo nkyogeddeko wagguluko. Omwana gw'embuzi togufumbiranga mu mata ga nnyina waagwo. Awo Mukama n'agamba Musa nti, wandiika ebigambo ebyo kubanga nkoze endagaano naawe era ne Isirayiri ng'ebigambo ebyo bwe bigamba. Musa n'abeera eyo ne Mukama n'amala emisana 40 n'ebiro 40 nga talya mmere wadde okunywa amazzi, n'awandiika ku bipande ebigambo by'endagaano ge mateeka 10. Kama yeebazibwe. Mujjukira nti bwe yavaayo omulundi oguwedde alyoka asange nga basinza ennyana, yaliyo okumala ennaku meka? Yaliyo okumala ennaku meka? 4 n'ebiro 4, ng'era ly'ebbanga ly'erimu ly'amazeeyo ku luno mu kuddizibwa obuggya bw'endagaano. Kikuwa okutegeera bw'oba ategeera amangu mu common sense nga bwe kiyitibwa, nti n'olwekyo bye yamuwa luli bye bimu byakola ki? Byamuddiramu. Weewaawo, era nga we nkyogedde nti biddizibwamu bufunze. Zabbuli 147, onyolo 19 n'olwabiri zigamba nti, yategeeza Yakobo ekigambo kye, Isirayiri n'amanya amateeka ga Mukama n'ebiragiro bye. Tewali ggwanga na limu lye yali akolaganye nalyo bw'atyo, amawanga amalala tegamanyi mateeka ge. Kama yeebazibwe. N'olwekyo bwe tuweebwa enkizo okuba abawuliriza ebiragiro bya Mukama, abawulira ekigambo kye, tulina okitwalanga privilege. Mukama yeebazibwe. Kubanga teri ggwanga, teri bantu balala bonna baakolagana nabo nga ffe bw'atulonda okuwuliriza ebiragiro bye, tubikwate, tubigondere, tubeerwe omukisa gwe, tubeerwe okubeerawo kwe mu ffe. Mukama yeebazibwe. Era tubuulirwa mu nnyoola 29 okutuusa essuula gy'eggweerayo 35, nti Musa bwe yaserengeta okuva ku lusozi Sinaayi ng'akutte mu ngalo ze ebipande byombi eby'endagaano, teyakimanya ng'obwenyi bwe bwali bumasamasa kubanga yali ayogedde ne Katonda. Era Aloni n'abaana ba Isirayiri bonna bwe baatuula ku Musa ne balabanga obwenyi bwe bumasamasa ne batya okumusemberera. Naye Musa n'abayita, bwatyo Aloni n'abakulembeze b'abantu ne bajja gy'ali, Musa n'ayogera nabo. Oluvannyuma abaana ba Isirayiri bonna ne basembera n'abategeeza amateeka gonna Mukama ye yamulagira ku lusozi Sinai. Ndoza kati mulaba okutuukirizibwa kw'ekyo kye yandikoze luli lwe yajja ate n'asanga nga basinza bakatonda abalala. Ku luno abatuukirira n'atuukirira abakulembeze n'abaana bonna aba Isirayiri n'abategeeza ebyo byonna ebyali mutegeezeddwa okuddizibwa obujja kw'endagaano eno. Nsuubira yali era abakalaatira. Bw'osoma ekyamateeka olw'okubiri ng'abawandiikira abaddamu nti wadde mwakola bino n'ebiri nabeegayirira Mukama n'abaddiramu, wadde mwakola kino nakiri Mukama yaddamu okubaagala, n'olwekyo mugondere mugoberere. Bw'osoma mu Deuteronomy oba mu kyamateeka olw'okubiri olunyolo lwa 3:13 nti awo Musa bwe yamala okwogera nabo n'abikka obwenyi bwe olugoye. Naye Musa bwe yabanga agenda wali Mukama okwogera naye ng'olugoye olubikka obwenyi bwe alw'ebikkula okutuusa lwe yavangayo, bwe yakomangawo okutegeeza abaana ba Isirayiri Mukama by'amulagidde, baalabanga obwenyi bwe nga bumasamasa. Bw'atyo Musa ne yezzaako olugoye olubikka obwenyi bwe okutuusa lwe yaddangayo eri Mukama okwogera naye. Mukama yebazwe. Obulambukufu bw'okutegeera bwa kino buli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri, 2 Corinthians, okuva ku lunyo olusooka olw'essuula ey'okusatu. Tubikuleyoko olw'obudde, tuyinza obutabisoma byonna, naye nga we muli abasomi abalungi abawandiika ebibalagirwa okuwandiika, mujja duwandiika essuula ey'okusatu okuva ku lunyo olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana. Nga Pawulo abannyonnyola, nga we mbabulire tugenda bisoma byonna, nti ekibeesa ffe ab'endagaano eno gye tulina ne Mukama okuba ey'ekitiibwako kw'eyo Isirayiri gye yalina mu Musa bye bino, nti muli bbaluwa eva eri Kristo enywezeddwa abatume, etawandiikibwa na bwino wabula na Mwoyo wa Katonda omulamu, si ku bipande eby'amayinja naye ku bipande by'emitima egy'omubiri. Weewaawo, ekifaananyi ekyangu nti ebipande bwe byaweebwa Musa ya glowinga yamasamasa kungulu, mukitegeera? Naye kati ebipande ebiwandiikiddwa mu mitima gyaffe olw'Omwoyo Omutukuvu tulina ku glowinga wa munda mu mitima gyaffe, mukitegeera? Kubanga kati emyoyo gyaffe miramu mu Kristo Yesu. Ayongera okubakakasa nti obwo bwe bwesige bwe tulina eri Katonda nga tuyita mu Kristo, si lwa kubanga obwesige obwo buva mu ffe ku lwaffe, naye obwesige bwaffe buva eri Katonda oyo eyatusaanyiza okuba abaweereza b'endagaano empya etali ya nnukuta wawula ey'Omwoyo, kubanga ennukuta etta naye Omwoyo aleeta obulamu. Tukitegeera? Comparison tujikola bulungi? Ogerageranya tukola bulungi? Mukama yebazibwe. Kale kyava agamba nti obanga obuweereza mu lunyo lw'omusanvu, tuli mu bbaluwa ya Pawulo ey'Abakolinso ey'okubiri esula ey'okusatu lunyo lw'omusanvu, nti kale obanga obuweereza obw'amateeka agaleeta okufa agayolebwa ku mayinja bwaleetebwa n'ekitiibwa kingi eri abaana ba Isirayiri, abantu ne batasobola na kutunula mu maaso ga Musa olw'ekitiibwa ekyali kiva mu maaso ge ekyali kigenda okuggwaako, kale obuweereza obw'Omwoyo tebulisinga nnyo okuba obw'ekitiibwa? Kuba obanga obuweereza bw'okusalirwa omusango bwa kitiibwa, obuweereza bw'obutuukirivu businga nnyo ekitiibwa, kubanga ekyaweebwa ekitiibwa tekyakiweebwa mu kigambo kino. Kale obanga ekyo ekiggwaawo kaakano chajja n'ekitiibwa ekyo ekitaggwaawo kisinga nnyo ekitiibwa kyakiri ekyasooka. Tuli wamu? Nti endagaano empya gye tulina mu Kristo Yesu ya kitiibwa nnyo okusinga endagaano enkadde. Kubanga byonna eby'endagaano enkadde bisongereza Yesu Kristo. Azze n'agituukiriza mu kufa kwe n'okuzuukira kwe nga bwe tuva okujaguza. Weewaawo. N'olwekyo tukitwale nga amakulu ennyo nga tuweebwa ebyawandiikibwa. Nga tutabagana ne Katonda omwoyo. Nga Ebbulaniya wetugamba nti muliro ogwokya. N'olwekyo tujja ku lusozi lwe tetujja nga tetukissaamu kitiibwa. Mukitegeera? Oba mu ndagaano enkadde yagambanga Musa tewaba linnya naawe ku lusozi wadde ensolo yonna okuliira okumpi ku lusozi. Ate ffe abagambwa mu Ebbulaniya essuula 12 nti tujja ku lusozi olutukuvu eri awatukuvu awatukuvu wa Mukama. Mukama atusaasire. Tumalirize nga tulaba Pawulo by'agamba nti olw'okuba n'essuubi eringi bwe rityo kyetuva tuweereza n'obuvumu obungi. So singa Musa eyeebikkanga ku maaso ge abaana ba Isirayiri baleme kulaba kitiibwa kye ekiggwaako, naye ebirowoozo byabwe byakakanyizibwa kubanga n'okutuusa leero ekibikka ku maaso ekyo kikyali kye kimu kye kibeebikka nga basoma endagaano enkadde. Kye bakyebikkibwako nga bagisoma tekyababikkulirwa kubanga kiggibwawo mu Kristo. Naye n'okutuusa leero Musa byawandiika bwe bisomebwa emitima gyabwe giba gibikkiddwako essuuka. Naye buli muntu akyuka n'adda eri Mukama abikkulwako essuuka eyo. Kale nno Mukama ye mwoyo. Era buli mwoyo wa Mukama w'abeera wabaawo eddembe. Kaakano ffe ffenna amaaso gaffe nga gabikkuddwa ekitiibwa kya Katonda kyakaayakana mu ffe ng'endabirwamu emulisa ekitiibwa kye, ne tukyusibwa okumufaanana okuva mu kitiibwa okutuuka mu kitiibwa ekiva eri Mukama waffe omwoyo. Mukama yebazibwe. Nti ekifaananyi ekyaweebwa Musa nti olw'okuba yali ajjuziddwa ekitiibwa ky'etteeka yalina okwebikako wadde ekyo ekitiibwa kyali kivaawo kigwerera. Naye ekifaananyi kye tulina kaakano ekiri mu ffe nga twaka tweyongera bweyongezi kwaka mu mwoyo kirina twongeza buvumu okuba abajulirwa ba Yesu Kristo, tuleme kubanga Abayisirayiri. Kubanga obutakkiriza Yesu Kristo bwabwe bubaleetera n'okusuuka leero wadde bankizo nga Isirayiri eggwanga obutamanya mazima gabafuula baddembe. Kubanga omwoyo wa Mukama waali we wabeera eddembe. Kikwasaganye n'okuba nti ekigambo kya Mukama kye kituleetera emirembe. Mukama yebazibwe. Saba tuyimirire tumalirize saaviisi yaffe n'ebigambo bya Mukama ebyo. Tukusinza ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukugulumiza era tukutendereza kubanga otuma ekigambo kyo nekituukiriza byonna by'okitumidde. N'ekiba eggumba oba ennyama y'okugumba kiba kinyuvu nnyo ayi Mukama, otuleetera okunywera mu bwakabaka bwo. Tusaba ayi Katonda waffe ffenna tweyongere okuba ekitangaala abajjuziddwa Yesu Kristo mu bweyongerwa bw'omwoyo omutukuvu mu ffe. Katonda waffe omulungi, otusaasire otujjuze obutuukirivu emirembe n'essanyu mu mwoyo omutukuvu kubanga bwe bwakabaka bwo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.